Bua Inege Ikenga Nation Podcast Golibe.
If I tap ye, wow, all the little timber. I want to get the wine on over there. Why, yeah, my woo seen me. I got a lot of new. I'm only in here. Why, yeah, the catamaca, the man, the wine, Gawar, Bruno, you don't have to do anything, you see, don't have to or gaga, one year. I can't get money, but I did near. I corner for both the need a chua. Man, I'm not needing a number, but the sign I hope I'm doing. I gave cool be blues or sick or got jaws. I got a jaw, said that. Yes, and I said, only didn't near. I said, I long on the more whatever. One when you got an alarm on the more garage room on the more never I didn't. Now my target or bumpy. They didn't near. Why, yeah, we're not at all to our bally. We're back. Which year we're going to hug him. And why, yeah, we got bread. We're swan near there. Ndi gba ni mala na nie de na anya anya na aka so cha nie de were otu nwoke bi ishuku do chie no no so ya de ka mbe biara otu o ne si abia mbe wa anya gala oru mbe abia la chuo wa anya ahun abale si o ga ga oru echi wa anya si e o chuo ya ke bo ga ga gwa no ga ga patela ke pa wa ga mbe abala na ebe ahun tela aka. No way, keep the channel and she is sure before Nala. So, Olua number one, yaho, or room the web ya. Among in a one yaho, she ate the web one mad. The went on also, Madame, she saw the kids in one mad. There were a gacha, Ganapata. Mapa me home for what a little bit. There were a batter, we had gozen on us a chair mob of mad. Ben Betty. Yeah, why you come car boy? You did it by yourself. Okay, now one. And I'm work. I'm one. It's a damn good thing when he came again. We are kissing again. I'm dropping down my kiss. I'm about to finish. My name is Dishim. Ever come back on our drum way and our drum way near the way today? Judicial. One year I went got your way and I'm not a bad. Boji lota na abane huno mbe na abia na be ye me ihe ahụ maka na nne ahụ ejide na onye na eme nwanyị were mbe pre na ngiga ngiga ya nọ na anya ọkụ mbe wee baa n'ime ngiga hụ ogiri nwanyị debere na ngiga ya tụtụrụ ogiri ahụ kọọ na ahụ ya niile ogiri were na-eshi ihe a na-agba gị bụ ihe ihe a ogiri amalitere na-eshi mmadụ ndị nọ n'akụkụ abịa be nwanyị a. See, I because when he hold the little lula nation, yes, when he had the round, let's one be at all, and I can see I took away your name. Why, I thought the room to forget about Azul. Would you too fair and over? But Borogana midi day the Nako ever such a sure way. What am I you are making it? Lava corner, lay us one, and young, yeah. I had an opportunity to hear with a new great quiet to wait. China, young one, young one. If it's a beef.
Were okwu ụtọ nke na-aba n'isi, gwa ndị ị hụrụ n'anya na ịhụka ha n'anya site n'igotere ha ihe onyinye nke sitere na olaobi.com. Ma ọ bụ n'emume Valentine, ma ọ bụ n'ekeresimesi, ụbọchị ndị nne, ụbọchị ndị nna ma ọ bụgodị n'ụbọchị ncheta ọmụmụ, ọla obi .com nwere ọtụtụ ihe onyinye bụ ịgba nke ị nwere ike iji gosipụta onye ahụ ị hụrụ n'anya na ịhụka ya n'anya site na ịsụrụ ya asụsụ nke ịhụnanya. Ọla ndị anyị nwere na ọla obi .com nwere ọtụtụ abụ ụtọ nke eji asụsụ igbo dee, ya na aha ụtọ igbo nke ya na ha na-eso abịakọ ọnụ, nke bụ na onye ọbụla inyere ya bụ ihe onyinye ga-ama n'ezie na ịhụka ya n'anya ma hụbiga ya n'anya oke. E nwere narị kwuru narị ọtụtụ ihe onyinye na ọtụtụ abụ ụtọ nke ị nwere ike isi na ya họrọ nke ga-adị gị obi mma ma dịkwa onye bụ onye oge mma n'obi. Anyị ma na ọ bụghị onye ọbụla nwere iri ụtọ, anyị ma na ọ bụghị onye ọbụla maara ka esi ekwu okwu ụtọ, mana nke bụ eziokwu bụ na onye ọbụla nwere ike isite na www.olaobi.com gwa onye ọ hụrụ n'anya na ọ hụka ya n'anya n'ụzọ ga-eme ka onye ahụ na-enwe obi aṅụrị. Kedu ihe ị ga-eme ugbu a? Were ọsọ were ije gaba na www.olaobi.com taa ka ị gwa onye ahụ ị hụrụ n'anya na ọ bụ ọdịgị n'obi site na igotere ya ihe onyinye nke sitere na ọla obi. com